Selected Derek Pro, One Dot D, along with Sister Zaruk. Yeah, the key of us. Kilicho kutoa kwangu kitazidi kukutembeza we. Upendo wangu nilie kupa wato kwa umwaga we. Kwa nini sana nilie kosa ilio kanitupe we. Kwa nini sana nilie kosa ilio kaniache we. Kurukune nyinji jena kuwa mazika gina kungula wewe. Umukwano munji wena kuwa mazika gina kungula pana. Tulivyo nitupa ma baby Nafuna yonangea sana. Mkana jaka dada mama Manya siri kudira pana. Tulivyo nitupa ma baby Nafuna yonangea sana. Mkana jaka dada mama Manya siri kudira pana. Wagendo nangilangama wasu laone swaluka. Mutimo vange walinga chade kati wachaluka. Unumwana vena kuna njagala kachivechi tasetuka. Sanyuka nyonga mula vieko na ewanda basanyuka. Nuka ninzi jama babechi moka. Na bayo nsula muyenga. Ninzi jama babechi moka. Na bayo nsula muyenga. Livyo nitupa ma baby Nafuna yonangea sana. Mkana jaka dada mama Manya siri kudira pana. Livyo nitupa ma baby Nafuna yonangea sana. Mkana jaka dada mama Tama, weti zama nilie mpata bila na vyongara. Mwanamuke msharati, mbona autuli. Nimesha pata